Elif. Sime, the roof man. Yeah. Nikashika lile neno la Kamodo Kamara, na bet kuwa Kamodo au kisa misio Kamara, na kisha nifanye mchongo nipige moja kandana, mapenzi ya longolongo pande wangu siya mana. Kata keki tule chetu da, tukate na lechu, jumlisha na wenye ndevu na tumbo kawe mwerevu, starabu ni wawarabu na bongo mwana mpotevu, alevunja amri kumi akaja mwana mtoa kovu. Mishe zetu si za kwenu da, za kwenu si zetu ma, na kili sisiri ya pili sipendi gundu bra. Kisiri mpige mchongo muende na Morogoro, danganya ni Ngorongoro mtacheza makirikiri. Lili la tatu paswa kichwa niko stuck in the brain, wakasamani niwe chini wanizike increase, na mina rise from the scratch nime suffer for pain. Wakani ita black king kwako hustle everyday, wakani ita black king
kwako hustle everyday,
wakakani ita black king
kwako hustle everyday,
wakani ita black king
wakakani
ita black king
everyday.
Lili la nne na swa kichwa siku stuck in the game, wakakoboa maisha yangu took a something to say. Mwisho wa siku wako bila nina top of my fam, chukua msini zenu nami ya msini zangu.
Amen.
Wakani ita black king
everyday,
wakakani ita black king
everyday,
wakani ita black king
everyday,
wakakani ita black king
everyday.
Eki wawa na maringo na kisa mwili tukimbo, na pesa chamba chambiko na kwao bonge tambiko. Mini kristo tukitindo kwao ni fashion kibingo, maisha ya isidingo wahisi mtashinda biko, wapate bonge kipigo michano ya Alex Tibo. Kujeni mabega pio ni wape madiko diko, sijasema kichepati na waza kukuchapati, matumbo kwao ni shati ain't waziri wa ni shati, walai mtakula bati na meite black king kwako hasa every day na mni ite black king. Lili la tatu paswa kichwa niko stuck in the brain, wakatamani niwe chini wanizike ingrain. Wakani ita black king
kwaku hustle everyday,
wakakani ita black king
kwaku hustle everyday,
wakani ita black king
kwaku hustle everyday,
wakakani ita black king
kwaku hustle everyday.
Lili la nne na swa kichwa siko stuck in the game, wakakoboa maisha yangu took a something to say. Mwisho wa siku wako bila nina top by my friend, chukua msini zenu nami ya msini zangu.
Amen.
Yeah. Black King CCB gang.